It's Nice Baby.
Mangu wa babenge ye, elele era, tuliba sasiri. Etasi mwena kituane. Omu la tenya huka, naji pro, erala sasiri. Tetu ina wetutia, perere tukuba.
We are better than them, no unika ututia.
If we are no competition,
we are better than them.
Tetu ina wetutia, perere tukuba.
We are better than them.
Ete tuwa tatu kwa waka ona duka chevola watu liwami ilo tatatatatata Perewe tucha, metu liwami ukumanya tucha Nuku waloka wasika dene waduka wanane tucha Metu liwami mperewe tucha Ete yutika sawa ya se Nuku waloka tuwa isamu madinisa Nipo jaksi Uganda kolito zimisa Metu liwami atumanya kwende totu misa Nipo jaksi Uganda kwende poleva Kutuku watuduka misa tuletene mize Tudigisa wadigize tulove sawa samize Kuhuza kuwa samize wavira na wahuli
We are better than them.
Yetu ina wetutia. Perere tukuba.
We are better than them.
No unika ututia.
We fear no competition.
We are better than them.
Yetu ina wetutia.
Perere tukuba. We are better than them.
No unika ututia.
We fear no competition.
Standard badges them call me up and my certificate really kare musicale fit. Basha basha koi chesa chesa chesa. Arasa teacher suwe na.
Jenzalwa, eye chiti wabampa Mwabatu zana wakululi mwewe mbuza Mbwa mwe, uriruda wa
Chachko ya no
Kani woli ya bichi
Chole, hoyo ndugu
wa mwe
Kano kano manate
Kisa uzika puteni wa
mwe
Mento sita zori wa
Enule eve bounce
wa mwe
Wakula FC
Tata na boyo mkulu
wa mwe
Jaja masirio
Samutizimbe, I'm so expendable.
We are better than them.
Ketu si papa.
Mose Mose.
We are better than them.
Sinali Records.
Tuli Bashiri. Never be ever twice.
Olegman Music.